Dawladda hoose degmada Baydhabo iyo weliba ay ugu dadaalay keydin sidii lankadadaali lahaayee nadaafadda iyo badqabka bulshada Kanola. Degmada Baydhabo iyadoona olole nadaafadeed iyo kuwada jididka iyo goobo biyomareenada ah ee silink horseeda nadaafad darada ku dhalada korta meelaysaya. Agaasimaha guud waaxda caafimaadka iyo faydhoorka degmada mudane Abshir Cali Xuseena ee gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Baydhabo mudane Macaawiye Ibraahim Cali iyo waliba iyo kormeerka sameyna haana ku mid ah jididka magaalada Baydhabo meelaso ay ku dareeranga nadaafinta jididkaasiya. Shaqaalaha dowladda hoose degmada Baydhabo oo nadaafadda kuwada jididka iyo kuwarbiya howlo iyo wadanga iyo muhiimadda yeelata
oo jidkun oo bimareenka looroteedu marka jareel nadaafad oo lagu biyahayo ilaahay marshay kashunku oo lagu sahayo ilaahay marshay jidka baalis ligeeyay ilaahay marshay baabuur lan sheena lanki kanaga ilanki hortis wala ka araga ilaahay marshay wuu soo marka jareel wuu soo meen nadaafad wuu soo amal humaadaan nagadaan way siin sheegana nadaafad in ila ilaali la jara ilaahay marshay inni wala la gobanan nadaafad oo lagu dadaal bimareenka lingooyin biyo oo kashan alaag wala reebo wasag amarka jare jidku lagu dheeraa inni amarka la jare la gobada amarka taageerada siin sheega inni amarka la jare wala la gobanan waan amarka jare shaqayna afadan dibaato ku dhaadaas way taa horta madowaha amarka jare wasag reebo madila maadwe ku dhaadaa jeermis ku dhaadaa ilaahay marshay nadaafad mi sheegas udula sheena ilaahay marshay walbadno dhibaa sheenaan hob bimareenka bul ubo biyob amada nadaafada oo meel raay laamiga iyo meelo idoo galaan ama dhibashaynaan hob kalaan jidka maraayeen boolo ka daraan
bulshada Kanool degmada Baydhabo iyo hadhabaayi ololaha nadaafadeed ee la sameeyaya jididkan kumiimsan haansho xaafado magaalada Baydhabo iyo go'naas oo kala mas'uuliyiinta degmada Baydhabo inka baaqi in xoog la saara buundooyinka iyo goobo kala ee qashinka la kashubaba
idan karshe saage saadan una roognamay buuha meel un roogno horta buundada shirkaayo saadan amay buuha wal ku soota dawladda hoose idan ka mahadnaqaana sidii aan ku shaqeeyahay tabeladii iyo magaaladii may buuha hormarshe hamin iyo geenan ka teeganta may balana howl faylahay tan wadanka may buuha faylan haytan ilaahay garabkiin gala unuun may buuha san garab teegna walay waay gelin walay may buuha barnaamijshidaas aanu siin kara intii un may buuha dawladdi un ka kaabna dawladdi hoose eeda mahasnin umay boo mahad lahan koob korne ha ku deertoy dhammaan dawladda insha Allah ee unoon kula qayb gaadaan nadaafada wala eed muhiim sumo insha Allah may barajay anil ka dadala dadka bulshada ah may ba kuwa ay galay walaan may boo ahaan qashinkan may ku dhaladay
oo qashinka way waato la maareeyo naqato baawrtaasi kashaq gale oo meel raayso la ma amilo way waha unu faytanka jarto hoob ay meel raayso magaalada unu halaysanaan onu wajiga isku dhadheelneen way lahaa wasaaradda tangee LMA may lahaa ciidamada hamiinka daayeen sameeyo ilaa NTO tabar ah oo lunku ilaaliyo buundooyinka way ba ku midayna meelo oo inta badan qashinka dadkaaga gamahaayeen waana cudurada badan ku
agaasimaha guud waaxda caafimaadka iyo faydhoorka degmada mudane Abshir Cali Xuseena ee gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Baydhabo mudane Muawiye Ibraahim Cali ayaa bulshada anka baaqi in iyo kula shaqeeyaan nadaafadda magaalada.
Dad badan ma jiraan hamiinki qashinka gudaha ka haraysa ayaan hiraabtina markii oo qoyaanna na sameeyaan qashinka banaanka sheenayaan markii hiraabti meelaha kormeer ma argaas ahayn magaalo oo xalay lan haag noqon kara mise nadaafadda la sameeyna amal ah yaa qoyaa sataasina mayba sababtiya leh dadka ganacsatada oo mise guud ahaan bulshada ka ganacsadaas magaalada yaa yoon mas'uuliyadda meel kama qof kasta mas'uuliyadiisa inta soo qaadada la iskala wada shaqeeya bilicda magaalada hadii lankasta sidii markaasay oo sheeg xaafada iyo suuqa markaasay lankasta mas'uuliyadiisa un qaadana mayba nagaas ahayn intii dhibaatadii maartay meel ku waalata may baan sheegana guud ahaan dadka ganacsatada ah lankasta intii mas'uuliyadiska aadada la ku wada shaqeeya bilicda magaalada dadka wadooyinka xareer ee fikanaysan sidoo kale dadka sidoo kale hamiinki ee meelo buundooyinka marka la jeefada marka deegaanka deegaankiinu qof kastana mayba ku booriyaana intii suuna qaybtiisa isku qaadada si maaragtay langwada ilaaliya bilicda magaalada Baydhabo guud ahaan idan maasintii
meel eray soo baaq antiray dhamaan khair Baydhabo dadka xaafado degan amal qashinka xaafado shaqaale iyo jaran billi afar biyaaj saddex biyaaj inina ku qaada yaa aan qorsheyn billi ba saddex biyaaj inina ku qaada marka loorar la siin sheenay loorarkaasi inii kiridana oo qashinka meelo ka haytan yala siin ku baahan.